Joel 1 verse 1. Izwi kaJehova lafika kuJoel indodana kaPhethuweli. Verse 2. Izwani lokhu nina badala, nibeke indlebe nina nonke enhlezi ezweni. Kwaye kwaba khona emihleni yenu noma emihleni yawo baba na? Verse 3. Kutshena abantwana benu, abantwana benu, abantwana babo, nabantwana babo esinye isizukulwane.
Verse 4. Okushiwe isibotho kudliwe isikhonyane, nokushiwe isikhonyane kudliwe izinkumbi, nokushiwe izinkumbi kudliwe inkasa.
Verse 5. Phaphamani zidakwa nikhale, niwule nonke niphuza iwayini, ukuthi iwayini linqanyulelwe emlonyeni wenu. Verse 6. Ngokuba kwenyukele ezweni lami isizwe esinamandla nesingenakubalwa, amazinyo aso angamazinyo engonyama, namazinyo asemhlathi angawengonyamakazi.
Verse 7. Sichithile umvini wami, saxebula umkhiwane wami, siwuxhozile nokuwuxhoza sawulahla, amagatsha awo sawenza abamhlophe.
Verse 8. Khala njengentombi ebhinqe indwangu yamasango ngumyeni obusha bayo. Verse 9. Imnikele yempuphu nemnikele yokuphuza inqamukile endlini kaJehova. Abapriesti zikhonzi kaJehova bayalila. Verse 10. Amasimu achithekile, umhlabathi uyalila. Ngoba amabele achithiwe, iwayini elisha lishile, amafutha ayawuma. Verse 11. Jabhani balimi, niyewule linabaphathi bezivini, ngokolwe nangebhali ngokuba isivuno samasimu chithakele.
Verse 12. Umvini ubunile, imkiwane iwumile, imipomegranate namasundu nemi-apula, nemithi yonke yasedle kubunile ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu. Verse 13. Bincane nikhale bapristi, niyewule ninazikhonzi ziyatshare, uzanilale bonke ubusuku ezindwangwini zamasaka zikhonzi zikankulunkulu wami ngokuba imnikelo yempuphu nemnikelo yokuphuzwa kugodliwe endlini kankulunkulu wenu. Verse 14. Ngcwelisani ukuzila ukudla, nibize umhlangano, buthana amalunga, yebo, bonke abakhezweni endlini kaJehova unkulunkulu wenu, nikhale kuJehova.
Verse 15. Hawu lolo suku, ngoba usuku laJehova lisondele, lufika njengokuchitha kuvela kusomandla. Verse 16. Angunyanga ukudla kwethu phambi kwamehlo ethu, intokozo nenjabulo endlini kaNkulunkulu wethu na? Verse 17. Imbewu yabola phansi kwamagade ayo, izingobo zichithakele, izingqolobane zidiliziwe ngokuba amabele omile. Verse 18. Yeka ukububula kwezilwane, imihlambi yezinkomo ikhungathekile ngokuba inadlelo. Yebo nemhlambi yezimvu izithwese icala. Verse 19. Ikhala kweJehova ngokuba amadlela asehlana adliwe ngumlilo, nelangabishisiwe yonke imithi yasendle. Verse 20. Yebo nezilwane zasendle ziyakulangazelela ngoba imfula yamanzi ishile nomlilo udlile amadlelo asehlane.
Joel 2 verse 1. Bethani icilongo esiyoni, nihlaba umkhosi entabeni yami engcwele. Mabathuthumele bonke abakhe ezweni, ngoba luyeza usuku lukaJehova ngokuba lusondele. Verse 2. Usuku lobumnyama nolwesigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu. Njengokusa kwenekwa ezintabeni, abantu abaningi abanamandla abangazange babe ngabanjalo kwasendulo, nabangasoze babe ngabanjalo emva kwabo, kuze kube naseminyakeni ezukulwane ngezukulwane. Verse 3. Phambi kwabo kuyadla umlilo, nasemva kwabo kushisa ilangabi, izwe liphambi kwabo njengensimu yase-Eden. Nangasemva kwabo kuyihlane lencithakalo, akukho okubabalekelayo. Verse 4. Isimo sabo njengesimo samahashi, bagijima njengabamahashi. Verse 5. Bangqabashiya ngomsindo wezinqola esiqongweni zezintaba njengokuchochoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi nanjengabantu abanamandla abahlelelwe ukulwa. Verse 6. Phambi kwabantu bathuthumela bonke ubuso buyaphaphatheka. Verse 7. Bagijima njengamaqhawe, bakhwela ezingangeni njengamadoda empi, bahamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe, abaphambanisi izindlela zabo. Verse 8. Abahlohlolozana omunye nomunye, bahamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe, baziphonza phakathi kwezikhali abakhawuli. Verse 9. Batheleka emzini bagijima ogangeni, bakhuphukela ezindlini bangena ngamafastela njengesela. Verse 10. Umhlaba uyazamazama phambi kwabo, amazulu athuthumela, ilanga nenyanga kuphenduka ubumnyama, nezinkanyezi zisusa ukukhanya kwazo. Verse 11. UJehova uzwakalisa izwi lakhe phambi kwempi yakhe, ngokuba ibandla lakhe likhulu kakhulu, nowenza izwi lakhe unamandla. Yebo, usuku lukaJehova likhulu luyesabeka kakhulu, kubani ongalithwala na? Verse 12. Kepha manje usho Jehova, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila. Verse 13. Niklephule inhliziyo yenu, hayi izingubo zenu, niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihle esikhulu, uhawukela nomubi. Verse 14. Kubani wazi uma engayokubuya ahawukele, ashiye isibusiso emva kwakhe, kube ngumnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa kuJehova uNkulunkulu wenu na?
Verse 15. Bethani icilongo esiyoni ningcwelisa ukuzila ukudla, nibize umhlangano.
Verse 16. Buthani abantu ningcwelise ibandla, nixoxe abadala, nibuthe ezingane nabancelayo, umyeni makaphume ekamereni lakhe, nomakoti emgoqweni wakhe. Verse 17. Abapristi, izikhonzi kaJehova, mabakhale phakathi kompheme ne-altare, bathi, hawukela abantu bakho Jehova, unganikela isabelo sakho sibe yinhlamba, ukuze abezizwe bababhinqe, yini kwabasho phakathi kwabantu bathi, uphi uNkulunkulu wabo na? Verse 18. UJehova eseyawukela izwe lakhe, wabawulekela abantu bakhe. Verse 19. UJehova waphendula wathi kubantu bakhe, bekani ngiyakunithumela amabele newayini, namafutha nisuthe ngakho, ingabe ngisanenza inhlamba phakathi kwabezizwe.
Verse 20. Ngiyakuthethisela kude nani, owasenyakatho ngimxoshele ezweni lomleyo nelichithakeleyo, ubuso bakhe bube ngaselwandle lwasempumalanga, umuva wakhe ube ngaselwandle lwasentshonalanga, kukhuphwe ukunuka kwakhe, kwenyuke iphunga lakhe elibi, ngokuba wenzile izinto ezinkulu.
Verse 21. Ungesabi lizwe, jabula uthokoze, ngoba uJehova wenzile izinto ezinkulu. Verse 22. Ningesabi izilwane zasendle, ngoba amadlelo asehlane ahluma, nemithi thela izithelo, umkhuwayo nomvini kuveza amandla akho. Verse 23. Jabulani bantwana baseSiyoni, nithokoze uJehova uNkulunkulu wenu, ngoba uninika imvula yokuqala ngokulunga, unehlisela imvula yokuqala neyamuva njengasekuqaleni. Verse 24. Izibuya ziyakugcwala, amabele nezikhongozelo ziyakuchichima ewayini namafutha. Verse 25. Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa isikhonyane, nezinkumbi, nenkasa, nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Verse 26. Niyakudla nokudla nisuthe, nidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu, oniphathe ngokumangalisayo, abantu bama bayukujabha kuze kube phakade. Verse 27. Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kwa-Israyeli, nokuthi nguJehova uNkulunkulu wenu, akakho omunye, abantu bami abayukujabha kuze kube phakade. Verse 28. kuyakuthi ngasemuva ngithulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu, amadodakazi enu akuprofetha, abadala benu baphupha amaphupho, izinsizwa zenu zibone imbono. Verse 29. Naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami. Verse 30. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomliyo nezinsika zomusi. Verse 31. Ilanga liyakuphendula ubumnyama, inyanga ibe igazi, lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova. Verse 32. Kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhululwe, ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalema kuyakuba ngabasindileyo, njengalokho eshilo uJehova, naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova.
Joel 3 verse 1. Ngoba lezo zitsungu nangaleso sikhathi, lapho ngiyakubuyisa ukuthunjwa kukaJuda neJerusalema. Verse 2. Ngiyakubutha zonke izizwe, izehlisele esigodini sikaJehoshafati, ngahlulelane nazo khona ngenxa abantu bami nesabelo sami u-Israyeli, ezibahlakazile phakathi kwezizwe zabela izwe lami. Verse 3. Zenza inkatho ngabantu bami, zanika umfana ngesifebe, zathengisa ngentombazane ngenxa yewayini, zaliphuza.
Verse 4. Niyini kimi ninathire neSidoni, na yonke imkhawulo yaseFilistiya na? Niyakungibuyisela utho na? Uma ningibuyisela utho, ngiyakushesha ngibuyisele masinyane phezu kwekhanda leni zenzo zenu. Verse 5. Njengalokho nithathile isiliva lami negolide lami, nangenisa izinto zami ezinhle emathempelini enu.
Verse 6. Nathengisa ngabantwana bakwaJuda nangabantwana baseJerusalema kumadodana aseJavani, ubani badedisele kude nemikhawulo yabo. Verse 7. Bekani, ngiyakubavusa endaweni enithengisile kuyo ngabo, ngibuyisele ikhanda lenu isenzo senu. Verse 8. Ngiyakuthengisa amadodana enu nangamadodakazi enu esandleni sabantwana bakwaJuda, bona bathengise ngabo kumasheba isizwe esikude, ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 9. Memezelani lokhu phakathi kwabezizwe, ingcwelise impi, niwavusa amaqhawe, mawasondele enyuke wonke amadoda empi. Verse 10. Khandani amakhuba enu abe yizinkemba, ocele embabenu babe yimkhonto, obuthakathaka asho ukuthi ngiyiqhawe. Verse 11. Sheshani fike nina bezizwe zonke nxa zonke nibuthane, wehlisele khona amaqhawe akho Jehova. Verse 12. Mabazivuse abezizwe, benyukele esigodini sikaJehoshafati, ngoba ngiyakuhlala khona ukuba ngahlulele bonke abezizwe nxa zonke. Verse 13. Fakani isikela, ngokuba kuzakuvunwa sekuvuthiwe. Uzani ninyathele, ngokuba isikhamo sewayini sigcwele, nezikhongozelo ziyachichima, ngoba ububi babo bukhulu. Verse 14. Izixunge zixuke esigodini sokwahlulela, ngokuba usuku lwaJehova lisondele esigodini sokwahlulela. Verse 15. Ilanga nenyanga kuba mnyama, izikanyezi zisusa ukukhanya kwazo. Verse 16. Jehova yaduma eSiyoni, ezwakalisa izwi lakhe eseJerusalema. Izulu nomhlaba kuyazamazama, kepha uJehova uyisiphephelo sabantu bakhe, nenqaba yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 17. Bese nikwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu, engihlala eSiyoni intaba yami engcwele. IJerusalema liyakuba ngcwele, abafokazi basaye ukulidabula. Verse 18. Kuyakuthi ngalolo suku izintaba ziconse iwayini elimnandi, amagquma agobhoze ubisi, yonke imfula yakwaJuda igobhoze amanzi, kuyakuvela umthombo endlini kaJehova
oyakunisela isigodi saseShithimi. Verse 19. IGibhithe liyakuba incithakalo, uIdoma beyihlani lincithakalo, ngenxa yendluzula eyenziwe kubantwana bakwaJuda ngokuba bachithile igazi elingenacala ezweni labo. Verse 20. Kepha uJuda yakuhlala kuze kube phakade, neJerusalema ezukulwaneni ngezukulwane.
Verse 21. Ngiyakuphindisela igazi labo engingakaliphindiseli ngokuba uJehova wakhile eSiyoni.